Muraho muvandimwe wanjye nkunda, ubu hashize amezi abiri uhereye igihe umugabo wanjye nkunda cyane kandi akaba metropolitani wacu dukunda cyane w'urwibutso rw'umugisha asanze Nyagasani. Byari ibintu tutari twiteze ku muryango wacu, ku basenyeri no kuri kiliziya yacu yose. Twese hamwe twababajwe n'uko yadusize, twiboneye ishyingurwa rye mu marira kandi twibuka imibereho ye, imyaka yamaze akora umurimo mu budahemuka n'ibyo yakoze byose kugira ngo amenyekanishe Kristo, gufasha abakene no kuyobora kiliziya. Nzi neza ko witabiriye imihango imwe n'imwe cyangwa ukayikurikira kuri televiziyo. Byari ibintu bitangaje kubona abantu benshi, abakuru n'abato, baje gusezera kuri metropolitani. Imibereho ye yari yaragize impinduka ku mibereho yabo binyuriye ku butumwa bwiza no ku rukundo rwa Kristo. Ntekereza ko nanone wabonye umuryango wacu kuri iyo televiziyo igihe twabaga duteraniye hamwe. Ntibyari byoroshye, ariko Imana yaduhaye ubuntu bwo kugaragara mu ruhame mu gihe nk'iki cy'akababaro. Turabashimira cyane kubw'amasengesho yanyu yadufashije kubyihanganira. Nagiye kubana na Sara, umukobwa wacu, n'umuryango we kugeza igihe iminsi 40 yo kumwunamira yarangiriye, maze mbere y'uko ngaruka bagashyiraho metropolitani wacu mushya. Hari ibintu byinshi ngomba kwitaho nyuma y'uko umugabo wanjye agenda, kandi nshimira umuryango wanjye kubw'ubufasha n'urukundo bangaragarije. Kuva aho ngarukiye mu rugo, nakomeje gutekereza kuri bashiki, abavandimwe bacu bose bo mu kiliziya yacu badukunda kandi bakadusabira. Nkeka ko wibaza niba nzava mu rupfu rw'umugabo wanjye. Muvandimwe wanjye nkunda, nkwandikiye iyi baruwa kugira ngo umenye ukomeze n'ubuntu Imana yampaye muri iki gihe cy'ingorane. Kubera ko turi mu isi yaguye mu cyaha, twese mu mibereho yacu tuzahura n'ingorane hamwe n'ibitubabaza. Wenda ibyo mbandikiye uyu munsi hari igihe bizagira icyo bikumarira. Buri wese mu bagize umuryango wacu hakubiyemo n'abuzukuru bacu akumbura cyane metropolitani. Twari tumenyereye ko akora ingendo nyinshi, ariko buri gihe yazaga mu rugo. Ubu tugomba gutegereza kugeza igihe tuzaba tugeze mu ijuru kugira ngo twongere kumubona. Njye na metropolitani twari tumaze imyaka igera hafi kuri 50 dushyingiranywe, kandi nari nizeye ko twari kuzamarana igihe cyacu cya nyuma mu buzima bwacu turi kumwe dukorera Uhoraho. Byose byaje guhinduka, kandi impanuka itunguranye n'urupfu ntibyatwemereye kugirana ikiganiro cya nyuma cyangwa gusezeranaho kuri iyi si. Hari ibintu byinshi ntasobanukiwe, kandi mfite ibibazo bizadusaba gutegereza igihe cy'iteka ryose kugira ngo tubone ibisubizo byabyo. Kugeza icyo gihe niyemeje kwiringira Umwami wacu w'ikirenga, kubera ko ijambo rye rivuga ko ari mwiza, ko ari urukundo, kandi ko adakora ikosa na rimwe. Ese Yesu yaba yita ku marira yanjye, ku gahinda mfite no kukubaho kwa no ku mubabaro mfite? Ijambo ry'Imana ryanyeretse ko ibyo ari ukuri. Kubera ko yabayeho kuri iyi si kandi akaba yaragerageje ibintu byose mpura nabyo, byongeye kandi ku musaraba yajyanye agahinda kanjye kose, umubabaro wanjye n'intimba yanjye, iyo ndira nkumva ndi mu bwigunge kandi nkibaza uko bizangendekera mu gihe kizaza aransobanurira. Ni ryari umutima wanjye uzarenga agahinda mfite ubu? Imana yaturemye mu buryo bw'uko dukeneye igihe cyo kugira agahinda kugira ngo ubugingo bwacu n'ibyiyumvo byabwo byose bushobore gukomorwa no kukira nyuma yo gupfusha uwo twakundaga. Dawidi wahuye n'ibigeragezo byinshi cyane yabihamije mu buryo bw'ibyamubayeho muri Zaburi ya 23 umurongo wa gatatu agira ati ahumuriza ubugingo bwanjye muri iyi minsi nsenga nsoma zaburi ya 23 n'izindi zaburi ebyiri inshuro nyinshi ku munsi kandi nemera n'umutima wanjye wose ko ari indahemuka ku buryo azasohoza iryo sezerano ryo kongera kunkomeza no kugarura abantu bose bamwizera niringira Imana umunsi ku wundi ibyo ni byo byonyine nshobora gukora muri iki gihe bitabaye ibyo numva ncitse intege kandi ihora ari indahemuka ikabana nanjye buri munsi kandi kampa imbaraga nkeneye urutonde rw'ibyo ngomba gukora kuri uwo munsi rwaragabanutse ugereranije n'uko byari bimeze mbere kandi rimwe na rimwe mba ngomba guhagarara nkaruhuka cyangwa nkamara igihe n'abuzukuru banjye beza ikintu kimfasha cyane nuko nshobora kwiringira ijambo ry'Imana kandi nkarikomeza ibyo nagombaga kubyiga kandi nkabishyira mu bikorwa mu bihe bigoye by'ubuzima bwanjye no mu ngorane nyinshi twahuye nazo mu murimo w'Imana mushiki wanjye nkunda ndagushishikariza kwiga ibyo mbere yuko uhura n'ikigeragezo gikomeye mu buzima bwawe umwe mu murongo w'ibyanditswe nishingikirizaho ni isezerano rya Yesu rigira riti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato Abaheburayo 13 umurongo wa 5 bituma ntakomeza guhangayikishwa n'ibizambaho mu gihe kizaza reka mbabwire iby'urukundo n'ubuntu Imana yangiriye kuva uwo munsi umugabo wanjye yagiye kubana n'Uhoraho kugeza ubu data wo mu ijuru yujuje umutima wanjye kandi anzengurutsa amahoro ye atagereranywa nubwo ndira ayo magambo atuma nsinzira neza nijoro kandi nta bwoba mfite mu mutima wanjye nzi neza ko Imana inyitaho kandi ko ingirira imbabazi ndashimira Imana ko umugabo wanjye yabaye indahemuka ku cyemezo yafashe ko yakomeje kureba kure kugira ngo agere ku batakiriho kandi ko yakoreye Uhoraho kugeza ku munota wa nyuma w'ubuzima bwe hano ku isi ndatekereza ko turamutse tumubonye muri iki gihe yatubwira ko imyaka yose yamaze akora akazi k'ingufu ingendo zitagira iherezo intambara n'ibigeragezo byari bifite agaciro igihe yahuraga n'umukiza wacu imbonankubone Metropolitani yakundaga kuvuga ibihereranye n'igicu kinini cy'abahamya batugose bavugwa mu Baheburayo 12 umurongo wa mbere ndatekereza ko yifatanije n'icyo gicu kandi ko yitegereza ashishikaye uko dukomeza gukurikiza urugero rwe no gusohoza ibyo yatweretse n'amabwiriza yadusigiye nka Kiliziya muvandimwe wanjye nkunda tuzashimisha Yesu umwami wacu kandi tunashimishe na data wo mu buryo bwa roho niduhitamo kubaho iteka maze tugashyira ubuzima bwacu mu murimo wo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu batigeze babwumva nimucyo dusenge dushyizeho umwete dusabira metropolitani wacu Theophilusi hamwe n'abepiskopi n'abayobozi bacu bose kugira ngo Imana izabayobore mu bwenge bwayo nk'uko bayobora Kiliziya yacu kubera ko turi bashiki babo twagombye kwihatira kuba isoko y'imigisha no gutera imbaraga hamwe na Kiliziya yacu nimucyo tubeho mu byiringiro muvandimwe wanjye nkunda muri iyi baruwa nagusangije iby'urugendo nakoze mu mezi abiri ashize isezerano ry'umuzuko rizatuma umunsi umwe agahinda kacu kose gahinduka ibyishimo tuzaba turi kumwe na Metropolitani n'abandi bose batubanjirije icyo gihe kizabaho iteka ryose kandi kibere mu maso y'umukiza wacu mumenye ko mbakunda muri Yesu kandi ko mbasabira umuvandimwe wanyu wo muri Kristo Gisele Yohana